Ana maswali nitakulaje, ana maswali nitavaje, mana mama yangu yupo. Shida Mungu, owe wangu wakati wa tabu, owe wangu wakati wa raha, Yesu mama yeye. Dada, dada yangu wewe, kunayo maneno na Mungu leo, kunayo maneno seme na Bwana, kunataka we kwako.
Ninataka awe baba kwangu, ninataka awe rafiki yangu, tena awe mpenzi, awe wangu daima Yesu, awe wangu daima,
uwe wangu daima.
To say